ni machimu pazikolino la pansi mundi kululukire ambuye wakumwamba sini samara makambidwe anga kwanja yanga sipasa mundi kululukire ambuye wakumwamba sini konka malamulo anu ambuye forgive me mundi kululukire ambuye wakumwamba tima wanga ine wajerasa nikumbwira vamukavene mundi kululukire ambuye wakumwamba pakamwapanga mpamaswititoko nitalira kukuruka vantu ambuye mundi kululukire ambuye wakumwamba Sipano nipempera ambuye forgive me nimachimwa paziko la pansi kumukuru wanu ambuye ndiwoposa kululukire na ambuye wakumwamba chimu wanga umve sana nansoni nielese ni wa Yesu Kristu nikale muntu ofanana ndi inu nikonke maramulo anu nikonke ufuna kwa numbu ye masiku wa moyo wanapita kale pakusira kwa chalte zaona zova lelo na leta chito zanga mbuye lelo na leta chito zanga mbuye nizakambacha ni kwa inu mbuye rinshito bwanjizo mwendi kwira niziva pakuyamba kwa chalo mumunda mwa Eden makolo vanachima kululukire ntikululukire nikululukire na mbuye wakumwamba forgive them forgive us, forgive me. Ambuye wakumwamba munda mwa Edeni mwaja jingaziko munda mwa Edeni mwafikira kesi mundi kululukire mundi kululukire mundi kululukire ambuye wakumwamba mundi kululukire mundi kululukire mundi kululukire ambuye Siyama usalali ya uchimu ndifasha mwari Yesu pamtanda gana siyama usalali ya uchimu ndifasha mwari Yesu pamtanda gana siyama usalali ya uchimu ndifasha mwari Yesu pamtanda gana siyama usalali ya uchimu ndifasha mwari
Exclusive from ckmusicpromos.com
Mundi kululukire, mundi